Exclusive from ZambianMusicSite.com.
Yeah. It's a boy.
Mwizengi.
Yeah, killer beats. Tine waistana footy, let's top team ke army ili chabe great. Na kule mbela leta invele paka kulasti. Elo for future use we chai kona paste. Ndiwe music producer, elo ndiwe chikali. Ma hits ona chita producer, chila sali. Ngati ni ma artist, viona panga ni jiba. Bakali ba hitting, avena ngoba na soba. Pazeti ni okosa kuti upange zina. Whether ndiwe producer, artist olo mavina. For you to make it as a producer, you fought hard. Panasiliza intro, mvela comment body. Killer beats, nilikona dandaulo. Eni baba kumutima monga ni malilo. Na esa kuganiza batisini peza ansa ya question ni mozi. Eneni mazifusa kuma early 2020 D8 yo ya choka. Mwenzeli map farmers mixed na bomveka. Ma artist babili kushuta mwanzao. Ni juviki na neze niwe Yvonne Vava. Nafita chema days na lila mu inbox. Kebini na vokamba can't even relax. Ni pempa mutina inuka ni fakemo. You replied with okay without words. Na chikumo few days later notification ya ni Gwila, KB uploaded a new video na tamangila. Ni night amba video onse paka kusila. The message was on point. Ina sekelela tisomen up cameras crying everywhere. Killer beats, I got a story to share. Sure, kanifake kumudari yako ni kakambe bad. Okay, nimi pasa huku na yama hala biti. Sisi mwalila bati ni funo nkala fair. Record your own story vyo funo chita share. Once you are done, make a video and send to me. Ini diary ed challenge ya post you. My recording kuliva gaye gaya nkala nuku. Tomola na mazina ya bantu bama one. Mapeji ya nubige daily nezo tamba. Nishapwene yanga ni kalibeno lemba. 24 hours papeji tulo tuakanga. No segula mupag no tenga diary yanga. Mapeji za nazula na mastory ya bantu bacho Beatles too short I just mentioned batatu. After na record ano konka first video. No chita vonse vina kambiwa mu first video. Matags na mamations mafans ya na chita. Ku WhatsApp na tuma video no na manta. Madezi ya napita pafaki wa chevena nenzeli chezi, nitambila chemukona. Marapa benzo faki wa benzo ni pempa biti. Nikabatumila ba rekoda wa chita post. Manje kila pila pila ina soko neza party. Potomola ofa o cash futo enze party. Ina tinine na vina chitika kudala. Kansibe nine nako na boba jakilila. Ke amini baraki inazula na masoja. Je cash na alpha uko ndie mameja. Po chita complain banani siya mupeni. Man body ya sila mvela conclusion. And you now killer beats ine nikali odab. Warapa kamba pali Alex wa mchita upload. Mweni ziwi la daru ya kebini vamu game. Na kamba vazona fama soja yako waikana. Zifunse vina chitika paliwe na shefu. Siya pa manje mgame wanankala ni chief. Is the only good example yonga punzili lepo. Palinkani yosulava ntubali na mpepo. Killer beats hopu ya kufika leta ina tuma. I've come out like this na chosa vaku mutima. Leta iliku elo palibecho ipa. Yo sincerely the smartest rapper. Dagger trends. Dagger trends. Mani Wile, Mani Wile, Uptown G, Uptown G, Uptown G. Rest in peace, rest in peace.
Haxa, the number one producer.
ZambianMusicSite.com.